Na wattere yamde joyi ƴaɓɓorake mintaji capanɗe tati dande studio kalangu kettini ɗon kibaruji moɗo e fulfulde komin Omar Hammad Janganta on dow masinaji ɗen gondi Issa Lawali nani ko e majji. Enoni golloɓe nder fi basol arzuku nder leydi hande subana woni koɓe kawri ɗon jerniya mey gam tabintide laabi kawjiɗi filla basol arzuku ɗum do on nana nafaka ko waddanta ɓiɓɓe wuro yaade ardiɓe hawsum. Hande subana onon to endan gingimi sumayram ɗum woni fijo fina tawa fuɗɗa to endan nder région difa ngoodu balɗe ɗiɗi woni ko waɗoyta ko timma. Yewtere men pindino liyatana hande to endan maradi to ɗum haaloyta filla ñaw seere. Kori jam hirtama yerno kalirnoɗe hande illu subana onon ngulu hiite ummi to endan nder luumo tawa heedungo hadde stade municipal mo gallure tawa nden de ginanda andaka fuu sababu ngulu hiite ngu annama mbi'en bonandaji kewɗi waɗi ton waɗay fuu mayɗo. Isa Moussa gouverneur région tawa yehi to o bononda waɗi bandimi Abdoulaye Ousoukou yewtide makko.
Lumoɓe amin ɓe bonanda waɗniɓe sanne bitigaji keɗɗi har gaɗɗi kay heɓama ko icca nder muɗum fa ɗuɗi. Allah luttini ko wodi barke e dow ko boni ɗum enɗa honni e bandu sene waɗa to kalliɓo to lumoɓe hewɓe fuu. Joni noon ko Allah waddi e neɗɗo fuu neɗɗo jaɓani juɗɗiɗi donc ele ni Allah ɗum sakito ɗum latno e moƴƴere. Miɗen jiɗi du min kolla yimɓe kakkila sanne ei wakkati yimɓe gooni ɗo wakkati hendu heewi sanne noon nden ne yiite seeɗa kala hendu wifi ɗum fuu no wawi waɗa bonandaji ɗi miilaka fe ɗum saabi min mbiya yimɓe kinno sanne on kawri jawdi moɗon no hani kakkilo ɗon e kulle nangoje yiite lawlaw gan nokku mo jiiɗa o so essentiel tawan ɗon hande ken anda fo anda fo kerol to ɗum ha ɗo wan ko wawi bonde.
Nani mbiyen yeru no ɗon haalira talkorndu dikira junngo dow ɗeral hande alarba sappo e jeyleru février woni ko préfet mo Tillaberi haɗi ya warta mooteje mbiyeteeɗe adeyde itta ɗum woni jamma ila ñalowma nder commune mo Anzuru Desa e yaade wuroji commune mo Bibiyer Gout e Sakora. Amma ni mbiyen ngol laawol laamu hokki mooteje fahande ɗe poppo koyɗe tati ɗen e laanaji njiilo yamde jeegon yaade yamde jeɗɗi futurto ende nder commune Bibi Yergu Kurtey Sakora yaade Sinder e commune mawɗo mo Tillaberium. Ɗum doni mbiyen ya warta loreji du hokkama nangude yamde jeegon subana yaade yamde sappo jemma. Hande subana onon ɗo nder ñame ardiɓe fi basol arzuku tawaɗo nder leydi ɓe Niger kawri gam tabintidde lawol laamu kawjingol filla basol arzuku ko wote mun waɗano illu jiye duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi. Ɗum du laabi fuu koƴama kotta ngol laawol laamu kesol ardiɓe hawse ɓiɓɓe leydi keɓa nafakka basol arzuko o. Hamma Abdu goto tawaɗo nder o comité on nani ko wi Habibu Garba.
Bien que nos pays africains
ko tawaɗa leyɗe meɗe afrique no kewi arzukuji sanne arzuku o ko heɓete e muɗum endan wala no teddi sanne far gouvernement kañum yimɓe e hoore muɗum fuu. Ɗum waddi ko ɗum ha dawi ɗum ƴewtineke dow fi on endan no watta ko tawi arzukuji keɓeteɗɗi ɗi nafa gouvernement ɗi nafa yimɓe laatiɓe no ɓatti nokku to arzukuji ittete toon endan. Ɗum ƴewtino laabi joƴƴinanoɗi e dow fi ko darto arzuku basteɗo leydi ede fa hande ndu nafakka ko wawi heɓede e nokkuji ɗen enda tawe guure ɓattiɗe enda no wawi nadde e golle ɗen keɓa nafo ka e koye muɗum en. Minen ɗon minen gaɗa talkurgo laatino min burtinan ɗum fi arzuku o endan ka e nafa ko wawi heɓede yaade ɓiɓɓe leydi e laamu leydi e hoore muɗum. Talkude ɗum min gattan ɗo laawol tabintinede muɗum
e qui va être mis dans le circuit d'adoption.
En kotan to endan nder région Agadez ko laati ɓiɓɓe région ɓen ley ko sakiti ɗum no tawda e saɗorɗa taccol hiite lantarki sanne. Bandimin Anise Karimu ye yewtidede e ɓe famminirɓe hanoni dow maccu.
Gonga min kala meɗen belti taccol hiite kurangue e ndan gewnu eɓe gaɗa ko wakkati fuu eɓe gaɗa taccol hiite kurangue egol bonna frigoji degon dude a watti portal maɗa charge deni ɗum tacci hiite kurang to fugol bona kasen de lewru wati fuu sai min joɓi hiite
kurangue.
Nos inquiétudes même
o ɓuri suulude min kanni woni hiite kurangue e ndan taƴol mum ɗuuɗi sanne. Miɗen gaddane du ɗerol yoɓude ceede hiite ge e ndan ko watta ujunaji laso deni neɗɗo yoɓayɗe fuu ni gele ko waran taƴude compteur uji kesi gattaɗi ɗi e ndan fuu tawi du balɗe ɗe e ndan yimɓe no tawra saɗorna. Neɗɗo no wara wuro tawa ñawɗo no heɗi safaare hana du goto na ɗiɗo. Nde neɗɗo sukki are mum e hiite kurangue e ndan wakkati ge yofowa ge wardan sembe sai ge wula ara neɗɗo ɗe enda miɗen giɗi du min kalani deni igue ade ko watta min anda nomin
noon. En mbiyen to ardiɗo Sarusi campagne kawjiɗo filla hite lantarki mo Agadez Nigélé ko ni o wurtake haalande nimɓe sababu taccol hite lantarki ngol. To holli ko ɗum tawa kane e moƴƴinol wuddu hite lantarki ndu Sony Char wani ko ɗum waɗi. Moussa Djibrilou nani ko wi'ani Sekarim fahande dow majju.
Sony Char wonana no waɗa golleji moƴƴintingol no kuiɗe no Allah e wuluwulu ko wonno wara yeeso ɗum enda ɗum ndu kono no fuɗɗama ilum nayyi lewru février fa ya noga e jeego lewru ndu ko timmoi ɗon saabi ko sembe yiite courant en enda ɓoyteke sanne e kokkanaminani ɓetterde wiyetede mégawatt nde nayyi muɗum dow inde ardite Agadez fou nden noon ɗum tiiɗanmin sanne famin keeɓa keddi himɓeami yiɗuɓe yiite courant ɓe fo heeɓa no yiɗiri ɗum saabi minɗen taƴa ɗum nokkuji gon min kokka nokkuji gon nder banguere warde banguere min peccu ɗum duno min gaɗi hono mégawatt o goote feccere min gaɗi arlitti ɗiɗi e feccere min kokki Agadez jonkay du miɗen gollude e groupe uji amin hara joni to wiyete quartier tudu min gatta groupe uji no golla toon groupe amin goto ɗon laatiɗo kanka e wonno moƴƴine no himɓe ƴuwi fanñe men gaari fa moƴƴina ɗum gollal ngal no woni e hoore muɗum ko wonno waɗi ɗum enda fou wakkati seeɗa nino
noon. En mbiyen gam heɓde yaadu yeeso nokku fuu no haaja ñibdiji nder laawol majjum waɗi ko département mo Tessawa tawaɗo le région maradi kilooji mum seeɗa heɗde keroɗe leydi Nigéria yaade yeeso no heɓan laawol loore ko hettinanta lumaku hakkunde ɓiɓɓe leyɗe ɗiɗi ɗen. Lawali Moussa maire mo Tessawa nani ko wi bandimin Hawa Ousmane tawaɗo to e jahangal.
Laawol ngol yo teddugol noon sanne saabu ngol wallan har fila lumako waɗa no hanno ene woɗiɗo hakkunde ɗo yaade Nigéria kulle ko gasina toon enɗan fuu nde hoƴama Nigéria fuu heɓano yettere fa Agadez gam so en daari hannde nde laawol jehirtegol Nigéria ngol cakeytagol sa tokkingol kiloji hemɓere capanɗe nayyi gatta ko jottoɗa keero e Nigéria tawamane golɗo kay sene a hoƴƴi ɗum fuu kiloji capanɗe jeɗɗi gatta ko jottoɗa Nigéria to e hoore muɗum nennene kay ɗum ɗo moƴƴere sanne noon saabu yaadu yesso wawata heɓede so wona laabi woodi laabi ɗin kam watta ko luumo e ya wartaji himɓe kulle mumen fou jaa no woɗiri laawol Tessawa ya Nigéria ngol se ngol gasi to laawol Tessawa yama yayidu konnan waɗete fa gasa to laawol ngol ɗo to amin arsuko mawɗo noon enda
l'économie locale.
Noni hande subana onon ton ngengemi nder région Difa Batu fina tawa ko wite Sumeiram fuɗɗa ɗum du tawa kena gan sembinɗinde jonde jam e potal hakkunde leñi tawaɗi e jonde nder o région o fijo duni mbi'en balɗe ɗiɗi woni ko waɗoyta hanta jango noonni goni Mamadou ɓi wuro Kabelewa garɗo to o fijo nani ko wi Abdoulaye Meina.
Gaskiya wannan sallah nan na
Sumeran. De gonga Sumeran fijo fina tawano. Fijo non go woɗi e go woodi mana. Fijo du non ko hawra himɓe sanne. Misali mihin mi ciwo illa wuro Kabalewa. Men noddama men gara gam men gi'a fijoji ɗi enda no gaɗirte. Fijo du non goɗɗo waɗi duuɓi ɗum waɗai. Yettore Allah illa joni men puɗɗi yi'ude fina tawaji feere feereji. Misali ko bare bari eko nanni titta. Nyanduji maɓɓe eko nanni titta. Deni hana iri der fijoji ɗi enda e ɗum saɗi neɗɗo yi'a iri majju. Meɗen belti e fijo go endan sanne go hawra himɓe. To ɗume haɗata minen sukaɓe ummatore men keɓa wakkati men ciglo iri fijo go enda. Menen ma min nodda himɓe gara kawra.
Ɗum gayeci umma fakani aluma na sauran wurare da sauransu.
Waɗoɓe gollal jungo ɓe suudu to gollal jungo watteɓe dakoro tawaɓe no tawda e caɗorndam harto sonnugol are muɗum ɗum du yeruno mawɗo ndu suudu on famminiri rafi waroɓe no ƴeewa kullentereje maɓɓe no tawa nder rafi coggu are maɓɓe ɗum. Al Husseini Arab o woni mawɗo ndu suudu dakoro nani ko Hawa Ousmane tawaɗo e jahangal to.
Ɗo nder kogol golloɓe golle jungo huɓere dakoro de endan iɗum waɗa kulle kewɗe misali lecce leɗɗe paɗe basi ko rewɓe e ko worɓe he alɓe guru en fuu golloɓe amin ɗo endani no ɗuuɗi sey ni burtaki yara sonnowo are mum'en Yasin kan woni hoyanaɓe miɗen giɗi gomnati durwa heɓandemin tomin jara are amin ɗe enden Yasin leydi min connoha ndenno ni miɗen jaha Burkina Mali e Dakar to hannde nokkuje ɗe fuu jehol mum'en hoya min gaɗi are kewɗe ɗe min jogi ɗo enda nokkure amin nde burtaki kin endan kanni wonno tiɗanamin luumo du wala are amin ndemin gaɗiɗe ɗe ɓoyan ɗe codaka.
Noni mbiya gam batti Allah e ittanal lewru ɓiɓɓe leyɗe amerika ɓe asali muɗum ƴuwi nder afrika ɗum waɗi ko biro joɗanigu leydi amerika mo niger kamɓe fedde leydi niger hawjinde fijo pirtol ɓalli ko paɗɗol baluure e jungo ɗum noni sigili jeenayi février yahde sappomum e go'o to endan zender battu lawal sappo e tataɓal ko koppo martin lever king ɗum do mbi'en pelle jeegom kan yehi fottoyde e o batu ko laati maradi e zender kamɓen keɓi jamako diidi capanɗe joyi yaade diidi capanɗe nayi e ɗiɗi. Sankarten e yewtere meɗen pindinon ñawu seere no ɗon ɓeydoro yeeso ɗo nde enda nder leydi meɗen Niger ɗum do hisabu noon gaɗaki nder duɓujinaji ɗiɗi e nogayi e ɗiɗi ko laati nimɓe keme joyo e capanɗe jeetato e joyo kamɓe woni heɓa ko nanguɓe ñawu seere ɗum du dimma non ko sarusi kawjiɗo filla durwi diggol e ñawu seere waɗi hollude gam batte Allah e ñalawma ittanaɗo gam durwi didde e nde seere ton nder hôpital mo référence maradi noon ni ñawɓe fuu no sukaɓe matore noon ko nangui seere yeruno docteur Oumou Kim Sow joom anda do filla ñaw seere wi Mohamed Mama.
Kulle ɗiɗi goodi ko wawta waɗi ñawgu ƴeewi no nder mum ɗuuɗal kulle ɗe ñawgu ƴeewirte no woodi dow lokotoroɓe ɗuɓɓe ƴeewoɓe ñaw seere cancer hakkunde duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi yaago ujunaji ɗiɗi e nogayi e goo lokotoroɓe mawɓe jeegu o goodi kamɓen koƴata awdiri ñawgu ngam faamugo iri ñaw seere noon nde ni faamama ko kanno sey ɓe gatta awdiri ñawgu nder machine gon ko tabbin tinta ñawgu nder ko woni no ɗunna ñawgu no nder mum jonde himɓe no kuude worre himɓe no nawtoro e sikkar sanne e rafi pirtol ɓalli ɗum fuu no wawi waddi ɗuɗal ñaw seere
ñaw seere iri mum foti himɓe tawdete ɗo enden maraɗi
ɗo nder lokotorore maraɗi ɓe ñaw seere endu kam ɓuri waddede e ñaw seere dera eko dimrigol no woodi dow hunduko eko honorde
worɓe na rewɓe ñawgu enden ɓuri nangude
rewɓe ɓe ñaw seere endu kam ɓuri ɗudde maraɗi ɗo
ɗum e wawi waddi ñawgu enden nangganeɗo
no nder mum farɓangere ɗiƴam han tawangal nonni jonde nokkure worre ñanduji tawraɗi bitamin na daaɓu godugu ɓellere na rafi kulle go
caka mawɓe na cukaɓe moi en ñaw seere gu enden ɓuri nangude
to demun ni min mijatana ko ɓe duuɓi ɗuɗɗi tan gaɗata ñaw seere dey joni min keɓi ɓe duuɓi mu'en ɗuuɗa tawraɓe e ñaw seere endu ɓe duuɓi capanɗe nayyi noon yaade capanɗe joyi farɓangere ñaw seere deraɗo min gui ummatore ɓe duuɓi sappo e joyi yaago capanɗe tati gaddaɓe ɗo en
denne fi o endan ko hulƴinano na
iɗum suuli min walla ngam ummatore mo duuɓi nogayi yaago nogayi e joyi mo ñaw seere dera nangi to ɗo en on gui fi on no satti dow fi gurnam makko nanda e mawɗo goɗɗo duuɓi capanɗe jeɗɗi na capanɗe jeego o tawraɗo e ñaw seere dera
ɗo wonta kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawmi wiide on sana asoumane china ballu on ko ɗi kibaruji jotti issa lawali wonno dow masinaji gongu mamman dantani waddam kibaruji ɗengal hawsankore yamde joyi e mintaji lasoji ɗiɗi e joyi nonnon do mbiyenmi yamde jeego e mintaji sappo e joyi on kettinto nano moustapha mamman sani yewtere nde waddi e bandiraɓem dow filla ko e haalaji joƴƴinaɗi to batu tolo denɗiragu ko lawal jeɗɗaɓal to enda zender kantuɗo kengan kirten to jamirde
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyi do radio ji ɗi golliditto e whatsapp do lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyi e nayyi
to on jaggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji
talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego e min tagui sappo e joyi
aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire
sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde en fo potten faada studio kalangu yaado leydi Niger.